I rent me 6-9, listen to the round town. To let me the cote to the mabega, what? Yo, na ingira sike nga ndi kidi. Na pula nye kukayo mbele meni. Na loko kana yavula na yavi kana sirika. Mwana na pambana, yeah. Mukama yansi boli rekobo. Sala lenga tukwatankume bili. Na eka titiwa we mebili. Tukwata dora na shilinzi. Yeah, ze sida mabega. Mwana tuvute wara. Yeah, ze sida mabega. Walai tuvute ma. Yeah, tunule mabega naso jovute. Sina kuhulira jemvute. Nasanga bad spirit in 2009. Mukama na nyamba. Yeah, naone chikanga wa naone virwade. Naona enaku. Mukama yansi janjaba mumasika vina inina. Zesida mabega, mwana tuvute wara. Yeah, zesida mabega, walai tuvute. Yeah, zesida mabega, walai tuvute wara. Yeah, zesida mabega, walai tuvute wara. Toina chongamba, eyo naitayo ebyo bivyo. Yeah, atakole tarienga. Chovola vanzenkera. Akali bakendo kalavida kumukonda. Pepo wa buladi rana. Zenavabu tambala kawempe kampala. Nesango musajja ya ine swaga. Nangamba you boy you can make it. Nemugamba support management commenti. Yangamba vyo navidi kuseti. Yeah. Zesida mabega. Saze wa zesida mabega. Yeah. Zesida mabega, mwana tuvute wara. Yeah, zesida mabega, mwana. Yeah, zesida mabega, mwana tuvute wara. Yeah, na loko kana yavula na yavi kana sirika. Rem 6-9 Benda Gang Music. Fresh.